It's new wave. Lwashile niphethi. Oh lwashile ngicela ulibeze, ngicela ulikumule. Ulikumule. Ulikumule.
Lengane my chevy keles. Celela umama ezobona. Cela mangifuna ungcelele, kumule iphethi sibona. Lengane my chevy keles. Celela umama ezobona. Cela mangifuna ungcelele, kumule iphethi sibona. 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 Lengane my chevy keles. Celela umama ezobona. Cela mangifuna ungcelele, kumule iphethi sibona.
Celela umama ezobona. Ixesha limngile uzofona. Igang ihlezi on. Nephenti lihlale likhona. Lengane ikhelesi mejabya benqeza. Kuhlale kukhala amachance. Athi imnandi lukwe. Sidlala namabitch ngasepay.
Think back utheni kodini. Dlala ngephenti sikubone sis. Celela umama ngizofona. Think back ugqithi kulitha. Think back ugqithi kulitha. Kipa nje iphenti sibone. Kipa le bendi ngibone. Kutheni wenza le way. Think back usexy ngeway. Inkwekwe ibhekele bay. Dlala ngephenti sibone. Dlala ngephenti sibone. Dlala ije string lazy. Useke ngethathi kulate. Dlala ije string lazy. Useke ngethathi kulate.
Lengane my chevy keles. Celela umama ezobona. Cela mangifuna ungcelele, kumule iphenti sibone. Lengane my chevy keles. Celela umama ezobona. Cela mangifuna ungcelele, kumule iphenti sibone. 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 Lengane my chevy keles. Celela umama ezobona. Cela mangifuna ungcelele. Kumule iphethi sibona. Sikhule naye siyamazi. Nathi sibuya phakathi. Iphethi liphandle umanzi. And usemanzi sitranti. Slender safika nevibe. Sidla nenyama yepoki. Bethu Patricia noweni. And iphethi liphink.
She got a no up and live. Cela ungalingi ungiqhelele. Nami ngumZulu onomqhele. Khulula iphethi sikubone. She got a track, come on. Phethi la konto no. Once ngambona mon. Nathi mashal babo.
Still ubone iphethi emoyeni. Still ubone iphethi emoyeni. Still ubone iphethi emoyeni. Still ubone iphethi emoyeni.
Lengane my chevy keles. Celela umama ezobona. Cela mangifuna ungcelele, kumule iphethi sibona. Lengane my chevy keles. Celela umama ezobona. Cela mangifuna ungcelele, kumule iphethi sibona. 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 Lengane my chevy keles. Celela umama ezobona. Cela mangifuna ungcelele, kumule iphethi sibona.